Ngaka wala joli kasa lansoni Mula avali mai kampani Wile ngoma sama tankani Asidiki voko siku mapesa Mapesa Ngaka sukari na sabuni wanina Ngaka sikani we movienda watuka Wambona Lafo yoba neli kwendola Mumadioba mukasa nyemfuga Ntambu zanga venuga nuga Uomi wake kado tigota Chigati chado nati na mata Ananana Chendo chendo cha Mwanda sachiwa wangole Aungu bilafu baby mawutangole Kana masanu anitufu wanendele Iya ya Niwa wakini la kumpi sauti kwigula Umuti maji manisiri wangi Mtambo zanga wengi niluka Uwami waki kado tibuta Chikati chado nati na mata Ananana Ndocha 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 Sukari na sabuni wanina Ngaka sikani we movienda watuka Wambona Ono milango ya baby Naga smile onange mwenye Mwenye Otambu zanga wenuka nuga Uwami waki kado tibuta Chigati chado na tinamata Sanoze wapo nye naku Nakutane kwa timibi mko myo Baby wampamba Abatu wala na wajakufa Abata tuanda wajakufa Mama kuchanko bota chiroba Zirafune kwa zibite gasa Abatu wala na wajakufa Abata tuanda wajakufa Mama kuchanko bota chiroba Zirafune kwa zibite gasa